Shangia club hivi alafu
bidii mtatu mechangamsha
wapi? Shapa na glam sana kucheki anza.
Shati ya
dunia. Fresh yani mzee.
Shashi kati kidogo anza.
Mangia soda na kudai.
Shati. Imani kaza kwa fresh kidogo.
Aye, nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Trap imeendelea, budani injili utapokea. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea.
Nishengi ya bash na gang kwa buu, na mabousu zali na tilo dayu du. Kame shika, kame jipa, mlete karibu tu washa kindukulu. She want a man with a beamer, she wants a penthouse suite for in the penina. Pour Henny on her behind, maga keko mangeo sote wanajiringa. Kwa bash da ya ji baba, nguwa histori za mangeo sa ubiz baba. Bonga mobe kwa chini baba, kama judge walitipia utati baba.
Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area.
Irony walithani yote ni ndoto, walithani hama bulldog na hao ndio koko. Hadi Uganda, site na shiba, mimi skinny na vile miudi nyangati wanono. Lianza na jam na vibes cartel, so siogope kuni challenge, dance madam. Shika migu alafu dance madam, shika migu alafu dance madam. After me I swear madam, hama mbleno ya chilingi na utachorea. Himboko ni something rare, inafanyanga kazi ya tangshachorea. Chiza chini baba, uko mbele ya maob na masling baba. Chiza chini baba, uko mbele ya mapang na slay queen baba.
Nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua their wera. Na mangeos wanatafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea.